Shidaniache kidogo, shidaniache kidogo. Hebu niache kidogo, nikifilisika utanitafuta.
Nimepata kanafu angalau, shida acha leo ni kusahau. Mana nikiwa nawe ni ndugwa na dharau, shantesa sana hey. Kwani mimi kumiliki gali na kuma nini shida? Kwani mimi kumiliki nyumba na kuma nini shida? Ni mara ngapi nikiwa na wewe nimelala nja na ikosa laki. Hata nikishika buku tunalishanga. Ukatuachanisha na watu tunawapenda, ukatulaza chini tena tusipopapenda. Ukajitahidi sana ukabomwa nilipo jenga, ukafanya ni haso kama sinapa kwenda. Nikimwagilia moyo shida unanuna,
hey, unanuna.
Kila nikipiga hatua shida unanuna,
hey, unanuna.
Nikipata mpenzi shida unanuna,
hey, unanuna.
Moyo kipata furaha shida unanuna,
hey, shida unanuna. Shida niache kidogo, shida niache kidogo. Hebu niache kidogo, nikifilisika utanitafuta. Shida niache kidogo, aniache kidogo. Shida niache kidogo, nikifilisika utanitafuta.
Shida bila we
nisingejua marafiki.
Shida bila we
nisingejua wanafiki. Unakumbuka kuna siku moja nilikosa hata mia moja, nilidhani kuna mtu analoga, kumbe ni wewe alafu tuko pamoja.
Kidogo nimejipata bado unaniganda ganda. Shida nimetakata bado unanifuata fuata. Shida
shida oh, shida leo tungemalizana. Tatizo lako wewe bwana, unaniganda usiku mchana,
nirudisha nyuma kila ninapopambana.
Oh shida,
one huluma mwenzako mi bado kijana.
We shida,
ikimwagilia moyo shida unanuna,
hey, shida unanuna.
Kila nikipiga hatua shida unanuna,
hey, shida unanuna.
Nikipata mpenzi shida unanuna,
hey, shida unanuna.
Moyo kipata furaha shida unanuna,
hey, shida unanuna. Shida niache kidogo, shida niache kidogo. Hebu niache kidogo, nikifilisika utanitafuta. Shida niache kidogo.